Incwadi kumaHebheru sahluko 9. Kepha nesivumelwano sokuqala kambe sasinezimiso zenkonzo nendlu engcwele yasezweni. Ngokuba kwakhiwa ithabanakeli lokuqala kwakukhona kulo uthi lwezibani netafula nezinkwa zokubukwa okuthiwa elingcwele. Ngasemva kwesenqo sesibili kwakukhona ithabanakeli elithiwa elingcwele-ngcwele elile-atshale legolide lokuthunqisa nomphongo lwesivumelwano umboziwe ngegolide nxa zonke. Kwakukhona kuwo isitsha segolide esiphethe imana nenduka Aroni eyahlumayo nezibhebhe zesivumelwane. Phezu kwako kwakukhona amakherubi enkazimulo engamele isihlawulo somusa ongenakukhulunywa ngakho ngakunye manje. Kepha lezo zinto zilungisiwe ngokunjalo abaphristi bangena njalo ethabanakeli lokuqala befeza izinkonzo. Kodwa olwesibili kungena umphristi omkhulu yedwa kanye ngonyaka kuye ngaphandle kwegazi anikela ngalo ngenxa yakhe uqobo nangenxa yezono zabantu. Umoya ongcwele tshengisa lokhu ukuthi ayikubonakeleliswa indlela eya endaweni engcwele lisemi ithabanakeli lokuqala elona lingumfanekiso kulesi sikhathi samanje okuletha ngawo iminikelo nemhlatshelo engenakumenza okhonzayo aphelele maqondano nembeza. Kodwa yena kanye nokudla nokuphuza nokugeza okuyizinhlobonhlobo izimiso zenyama kuphela ezibekiweyo kuze kufike isikhathi sokupheleliswa kwezinto. Kepha lokhu uKristu esefikile engumphristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo wadabula ithabanakeli elikhulu neliphele kunalelo elingenziwanga ngezandla kungukuthi elingesiyo lalokhu kudalwa. Wangena kanye kuphela endaweni engcwele kungengegazi lezimbuzi namathole kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhululwa okuphakade. Ngoba uma igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo kuhlambulula kube ngokuhlanzeka kwenyama. Kakhulu kanganani igazi kaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala liza kuhlanza unembeza wethu emsebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Ngalokho-ke ungumlamuleli wesivumelwano esisha kuze kuthi ngokufa kungenxa kukhulula eziphambekweni zesivumelwano sokuqala ababizwe bazuze ifa eliphakade elathenjiswayo. Ngokuba lapho kukhona iTestamente kufuneka ukuba kubikwe ukufa kowalenzayo. Ngokuba iTestamente lisebenza sekufiwe ngokuba alize lingaba namandla esekhona owalenzayo. Ngalokho-ke isivumelwano sokuqala asimiswanga ngaphandle kwegazi. Ngokuba isikhulunyiwe imiyalelo yonke ngokomthetho nguMose kubantu bonke wayesethatha igazi lamathole nelezimbuzi kanye namanzi noboya obubomvu nehisopi wafafaza incwadi yabantu bonke ethi lokhu kuyigazi lesivumelwane aniyala ngaso uNkulunkulu nethabanakeli futhi nezitsha zonke zenkonzo wakufafaza kanjalo ngegazi. Yebo, cishe zonke izinto zahlanjululwa ngegazi ngokomthetho, ngaphandle kokuchitha igazi akukho kuthethelelwa. Njalo-ke kwakudingekile ukuba imifanekiso yasezulwini ihlanzwe ngalokho, kepha okusezulwini uqobo lwakho kuhlanzwe ngeminikelo emihle kunalena. Ngoba uKristu kangenanga endaweni engcwele enziwe ngezandla engumfanekiso waleyo okuyiyo ngempela, kepha wangena ezulwini uqobo ukuba manje abonakale ebusweni bukaNkulunkulu ngenxa yethu. Kungesikho futhi ukuba azinikele kaningi njengalokhu umpristi omkhulu engena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka ephethe igazi elingesilo elakhe. Uma kwakunjalo wayemele ukuhlupheka kaningi selokhu kwasekelwa izwe, kodwa kalokhu ubonakalisiwe kanye ekupheleni kwezikhathi ukuba asuse izono ngokuzinikela kwakhe. Futhi njengalokhu kumiselwa abantu kuba bafe kanye emva kwalokho ukwahlulelwa, kunjalo noKristu esenikelwe kanye ukubathwala izono zabaningi uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo kube ukusindiswa.